Zakuzuyangshiya manje kwaminaze kufele kwaphela kwashabalala njengamanzi space mangithi ngiyabheka uhamba nezama BBS mina ngiza ma40 next I came from the ghetto life why you acting like a sport bitch I'm too indoda igali ay kodwa gimme beziqathakela ay I know I care for you just give me your hand Let's ride, let's fly to the sky. Intombi yomZulu, mina ngiyasifela ngawe nje. Mina ngiyasifela ngawe nje.
Baby, tell me how do you feel? Baby, tell me how do you feel? Baby, tell me how do you feel? Baby, tell me.
Sondela kancane angibambele duze ma angibambe ngibheke emehlweni ungitshele uzizwa kanjani lo thanda enginika lona eyu luzwa lunjani uyalifila ore kanjani ungaba nako nondaba bandaba ufila kanjani indaba xaba ezaba indaba ndaba ufila kanjani lo thanda enginika lona for wena luzwa lunjani ngiyazi baningi sibaningi abanga funa usibona siphumelele ingakho lento yethu kumele ihlalelo bani kwezinqazesene endisobala mina nawe sidalelweni ngiyakufila nawe uyangifila nedalwa lento zeyibona